sofihle kuso nami ndandipheka xa ndibuza ndishayela nguvalo xa ndibuza ndabe ndabazamisamisa sofihle kuso
Some is on it.